Ukinipenda usinipende,
tajua wewe.
Ukinisema usiniseme,
tajua wewe.
Ukiniteta usinitete,
tajua wewe.
Ukikunja roro kuwa upopo na ni washa washa mambo ya fukunyo unifata fata
shinde za kusio zangu samaha unajikuta lugu yangu utikisa jira tunashuhuli unataka ni kuchangie nada yuwa kodi unataka ni kulipie shinde za kusio zangu samaha unajikuta lugu yangu kisa jirani
komanishane 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 ni komanishane 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 ni
tajua wewe
ukinipenda usinipende
tajua wewe
ukinisema usiniseme
tajua wewe
ukiniteta usinitete
tajua wewe
ulululululululululu Eti nimebaki mifupa na kona Nyama zote zimesepa wananipona Moyo wenye furaha changamsha mwili Paka wanja, paka shedo Moyo kigoma, sura imegoma
Utajua wewe,
utajua mama Kwamba kitu cha mutura mama Mfukoni na bukura kama Kisipata wewe, utajua wewe
Eti mke wangu katoka kudanga Vimaneno maneno, nanya na nini
Tajua wewe
Kuruko, kuruko